se guanele
noma
bengatinila tina size ngomsebe
akentule
manje se guanele manje manje
ngize ngomsebe
tina size sebenza lana
akentule Ngizengumsebenzi. 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 Ngizengumsebenzi.